kuketi tuonge, nenda jaribu bahati niombe. Wo 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 baby, mujini siendi bure, nikatafuta pesa mina wewe ture, na hizi shida kuzisahau kule, tukipata watoto wakasome shure. Haya umekubali, nimefurahi. Ukinipenda sana takupenda mi walai.
Tafuta pesa
bisijaka kizembe,
nasaka pesa.
Ai,
tafuta pesa
bisijaka kizembe,
nasaka pesa.
Hala, sisemi kama pamenishinda, ila mujini shure, nafanya kazi utasema punda, ili nipate nire. Kuna muda nakumbuka nyumbani, wow, wow, nikikosa tamkopa Shabani, wow, wow. Mujini cha bure ni salamu, kila kitu tunanuno, huku hakuna ubinadamu, ukiiba wanakuwa kubali. Nimefurahi, ukinipenda sana takupenda miwalai. Umekubali, nimefurahi. Ukinipenda sana takupenda miwalai.